kupitia Yuzokan Media.com.
Wosh, jina langu refu kama treni. Achuchue. Oh, sele, mani, mino, tuende nao. Mina Jay Fanta, tuna mambo mengi.
Muno zekila.
Baba mlevi, mama mzee, kaka yupo debe na tarika jichenga tangu enzi zile. Baba mlevi, mama mzee, kaka yupo jobe kika jichenga kitambo tangu enzi zile. Weka karini utaludi bongo, uje kuziki zilongo longo. Mabongo hakuna michongo, kizidisho sela kuna londo na kipondo. Ukiiba unaenda jela, ukikosekana unachomwa moto unaenda hera. Na mtaani tukiona fomu tumbio, panyarodi wakipita na acha vilio. Mtapili utasikia kuna matukio, mbwa anabweka ndani ya uzio. Mama afya zofuhari, ana miaka 62. Ushamtupa umri anatukatisha tamaa, akili taja kaburi. Ila baba ana habari, akirudi yupo tungi na mikausho mikali. Amjuli hatari, akitoka 12 anarudi saa 2. Ungerudi ungekuja kujionea majukumu yanavonielemea. Ungerudi ndo ungekuja kujionea majukumu yanavonielemea. Baba mlevi,
baba mlevi,
mama mzee,
mama mzee,
kaka yupo debe na tarika jichenga tangu enzi zile. Baba mlevi,
mama mzee,
mama mzee, kaka yupo jobe kika jichenga kitambo tangu enzi zile. Kaka mwanao wanaenda reska kulisi, mtaani kila siku zinakuja kesi. Bi mkubwa anampa wasiwasi, juzi kafosi siso kwenye geti la polisi. Mwanao so mstalabu, gazabu ana kesi shule, kachana chana vitabu. Baba ndo hivo mlevi, siku nyingine analala zake kwenye vilabu. Mama ndo hivo mgonjwa, tunado anakosa matibabu. Mama kuswali anaswali sana, kumuomba Mungu amjalie uzima. Ila ndo bado tabunda mwingine analia usiku, mbavu zinamuuma. Mama kuswali anaswali sana, kumuomba Mungu amjalie uzima. Ila ndo bado tabu mda mwingine analia usiku, mbavu zinamuuma. Namuonea huruma mama, mana kuna kama mama. Namuonea huruma mama, mana kuna kama mama. Lini utarudi bongo bro, baba naluzio ndo ile ile. Lini utarudi bongo bro, Starboy Simba o. Lini utarudi bongo bro, bongo bro, bongo longo bro. Narudi kutoka kwa Mandela, narudi nyumbani, Rufi jukwani, tende nao mabegani. Apo tu na bo nye za leri, au ndo tunabonye za leri eh? Apo vipi muno on the track, tende nao nyumbani no stress. Long tani, musimtenge tenge nyani. City, ability, team shorty, Moscow City, Brady City, keep bossing.
Come mix chuchu.
Download kupitia Yuzokan Media.com.